Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umunya w'ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihari kwa muri sanga ku ijwi ry'Amerika ikiganiro mutegurirwa kandi byizwaho na Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro Agasaro Kaburaga cy'uyu munsi turagera ku nkuru ndende y'umwana w'umukobwa warokotse genocide mu Rwanda ruruhinja mu mwaka w'1994 yitwa Uwanyirijuru Rose Linda yisanze muri Croix Rouge ku Kacyiru aho yavanywe n'uwamureze. Uwanyirijuru Rose Linda ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga ashaka umuryango we atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Niboye akagari ka Niboye umudugudu wa Gatare.
Barandangiye ko umuntu yahamagara hano akarangisha imiryango ye yabuze muri genocide kubwo amahe gushobora kuyibona cyangwa ntuyibone. Njyewe rero nakuze mbana n'umukecuru numva ko ariwe mama wanjye cyangwa se nyogokuru, ntabwo nari mbisobanukiwe. Ntangiye kuba mukuru umusanzu umwe yajyaga aza kudusura arabwira ngo ntabwo ndi umwana wabo barantoraguye muri genocide. Sige nago genocide nari nasimusobanukiwe kuko bambwira ko genocide yabaye ndi umudede. Ego hanyuma mbitereraho sinabyitaho, ariko maze gukura ntangira gusobanuza. Nyogokuru wanjye rero uwo wandeze aranyitaza ambwira ko baje kunkura muri Croix Rouge Kacyiru kera ndi umwana ngo baje kumfata mfite imyaka 2.
Yego.
Noneho rero bambwira ko muri Croix Rouge bashakaga abantu baza gufata abana bakabarira kuko abana bari bamaze kuba benshi mu kigo. Icyo gihe rero muri Croix Rouge hakoragamo umuntu umwe muri famiye narerewemo, uwo mugabo bambwira famiye yarambwira ati umuntu wumva afite ubushake bwo kufata umwana akamurera yaza kukazemo baratanga abana. Hanyuma umutante umwe aza kumfata, uwo bramere wandeze yari mama w'uwo mutante. Uwo mutante arafata aragirana amasezerano igipapuro ndagisize undi barakinaye muri Croix Rouge. Hanyuma uwo mutante arasara yansigira uwo mukecuru ariwe wandeze ariwe nari nzi ko ari mama wanjye. Kubera ko ibyo bintu yari yarabimbwiye ariko simbyite kuko umuntu aba agisigurika n'ubuzima biba bitoroshye n'iki nko kwiga n'amashuri ntabwo bwari ubuzima bworoshye. Ntabwo mu gutwa twishoboye bihagije mukecuru yari umuntu ushaje udakora basabaga ko anderesha abandi cyangwa agasaba ubufasha mu bana be kuba mpaha amafaranga, byari ibintu bitoroshye. Maze gukura rero njye mfata initiative yo gushakisha amakuru ese nza hehe, ese muri Croix Rouge bamfashe bankuye hehe.
Mbere y'uko dukomeza, uwo nyogokuru, uwo mubyeyi wakureze nyakwigendera wambwiye ko atakiriho, ni kuvuze mu kanya, yitwa nde?
Yitwa Bitaremara Jeanne d'Arc.
Warerewe hehe, wakuriye he?
Yaraje arafata tuba hano Kicukiro, hano wenda kugera Rwanda.
Yego ndaharuzi.
Ruguru Gataramazi niho twabaga, niho namenye ubwenge tuba, ntangira materinere hano kuri primaire ya Kicukiro. Hanyuma icyo gihe nibwo yapfuye rero. Kubera ko twabaga mu nda y'ingewe nawe uwo Rutaremara Jeanne d'Arc na nyina ariwe nyogokuru, yarapfuye nsigarana na nyogokuru sasa.
Yego.
Uwo nyogokuru akaba yitwa Mukarutanga na Godirere.
Urambwira yuko umaze gukura wagiyeyo ku Kacyiru muri Croix Rouge, hari n'abanyuze hano mu kaka kuri ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga twagiye tubonera ababyeyi, ndasaba Imana kujya ngo nawe bizakubere gutyo. Ariko mu gihe tugiri muri urugendo rwo kugira ngo tumenyane n'abumva ijwi ry'Amerika bakumenye, kugira ngo nibo badufasha cyane kugira ngo dushobore guhuza imiryango, wowe ibyo bakubwiye muri Croix Rouge n'urwo rupapuro baguhaye bakubwiye yuko wahageze uti?
Urumva maze gukura mbitangiye nagiye mbaririza amakuru muri sa, nabanje gushaka amakuru muri famiye nunze se bundi cyiki ese babonye iki. Bambwira yuko mbere yuko Jeanne d'Arc apfa uriya waje kunyikurira muri Croix Rouge hari imiryango yamuhamagaye iba mu Butaliyani yamuhamagaraga. Mbabwira yuko ngo ndi umwana wabo, ntabwo mbizi niba bari ababyeyi cyangwa se bari abane ko bamubwiraga ko ndi umwana wabo ari famiye yanjye. baramubwira ngo nibaza mu Rwanda barifuza kuzaza kundeba ngo barabwira ngo nta kibazo. Ku bw'amahirwe mabi rero abara yitabye Imana, yitabye Imana iyo connection ivaho. Uwo mutante wabinjiye rero yarambwiye ati ifoto yawe yari iri muri kuruje, abo bantu barahamagaraga amaze gusa nta n'umwe wabyitayeho ngo ajye kumenya ngo iyo nimero yahamagaraga ni iyihe. Njyewe rero nagiye muri kuruje nshaka kumenya ngo naje muri kuruje mumpuye hehe, muntoraguye, munyatsembe. Baravuga bati ibipapuro byinshi kubera ukuntu ngo hari bitangiye kugenda byangirika ngo babijyanyije neza mu Rusisi, bansaba kunkorera request kwandika, bampereza n'icyo gipapuro. Igipapuro mfite ni n'amasezerano basinyanye yuko akuye umwana muri Croix Rouge, ariko ntabwo hariho detaye ngo uyu mwana ujyanye twamukuye ayageze aha gutya byagenze gutya, ntabwo iyo stori iri ko hariho gusa uwandi uwakiriye umwana amazina ye itariki barasinya bateraho na kashi. Icyo gipapuro nicyo mfite. Njyewe rero bansabye kuko bankorera request ngo ije neza bakazareba muri arishive bakareba stori, kuko ngo iyo bakiraga umwana hari inyandiko ngo bakoraga y'ukuntu umwana yaje muri Croix Rouge, bakavuga batanga umwana tumutoye aha ese tumwasunga musa gutya ibintu nk'ibyo. Iyo stori rero niyo bari kuvuga ko iri ije neza kandi ngo bitara amezi atandatu cyangwa umwaka ngo kugira ngo bayibone. Iyo request rero narayitanze uyu mwaka ugitangira, n'ubu ndacyategereje ntabwo baransubiye.
Kuri iyo dosiye baguhaye, urwo rupapuro baguhaye wavanye ku Kacyiru, hariho agafoto kawe ukiri umwana mutoya?
Nta gafoto kariho, urumva ngo bibagiwe no kujya kukaka kuko ngo bakundaga bagiye muri kuraruje gushaka stori igipapuro cy'uko nageze muri kuraruje ngo umunsi umwe bigeze gushaka kujyayo ngo basanga ofisi abantu bari bizi ngo hari inama, ariko ngo agafoto kanjye kari kamanitse. Urumva muri Croix Rouge habaga amafoto y'abantu y'abana baharerewe ahamanitse ngo nanjye nari ndimo. Bongeye gusubirayo bababwira ko ibintu byose babimanuye ngo babijyanye ngo kubibika mu bubiko.
None si icyo gipapuro ufite cyerekana koko ko wari ufite imyaka ibiri igihe wavuye muri Croix Rouge?
Ntabwo cyerekana ko nari mfite imyaka ibiri. Gusa we bavuga ko baje ndi umwana mutoya, kuko ntabwo baje icyenda kane, baje icyenda cyangwa gatandatu icyenda karindwi, kiri mu rugo ndaza kukireba neza, ariko ngo nari umwana mutoya kuko barananjyanye bisaba ko haca n'indi myaka kugira ngo mbone gutangira ishuri. Ariko muri Croix Rouge ho icyo gihe ngo basigarayo gushaka urwo rupapuro bivuga ukuntu nageze muri Croix Rouge ngo hari umumama wareraga abana ngo yabwiye ko ngo uyu mwana yaza buruhinja. Kuko mfite mu gahanga akantu k'agakovu bisa nk'aho wenda muri Jenoside ari nk'ukuntu bahungana, ari wenda ari wagerageje kunyica cyangwa se ari nk'iakisida yabaye mu gahanga asa nk'aho ahombaniho. Byari byoroshye ko muri Croix Rouge umuntu umbonye wese ahita amenya, aravuga ati uyu mwana ndamwibuka yaje ari uruhinja, maze mpana ruhinja. Kuko ngo niyo miryango yo muri mu Butaliyani yahamagaraga Jean d'Arc ndimubwira yuko ndi umwana wabo ngo kugira ngo bamenye n'uko bamubwiraga ngo uwo mwana ahombanye mu gahanga, akababwira ati uwo mwana ndamufite rwose nimuza nzamubereka mumusuhuze cyangwa se munamujyane nimubishobore.
Ariko se abo bantu bari bazi ko bafite umwana bakaba bazi ko hari uwamureze?
Natekereje ko wenda bashobore kuba wenda hari wari ubizi ko umwana wenda yamuhungishije muri Croix Rouge akamusigayo, akumva ko wenda yarokotse, wenda akaza kubaririza bakamubwira ko hari umuryango wamujyanye, ko Jean d'Arc ari umuntu uri enterekitere, sinzi wenda niba yarasizeyo nimero ye muri Croix Rouge. Simbizi wenda nyuma ya Jenoside hari ukuntu abantu bagiye hanze babaririzaga bakabariza abantu basize cyangwa n'imiryango n'abana basize, ariko uwo mutante we aracyariho yanabimbwiye ejo bundi arambwira ati hari imiryango yawe, hari abantu bangahe bahamagaraga Jean d'Arc bamubwira ko bagushaka uri iwabo, ati ariko ntabwo twabyitayeho yarapfuye ubuzima burikomereza.
Nibutsa bumva Ijwi rya Amerika kuri hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga, ukabwitwa Uwanyirijuru Rose, wavuye mu kigo cya Croix Rouge ku Kacyiru ufite imyaka hafi ibiri, nuko umubyeyi uhagukuye Jeanne d'Arc Rutaremara yakubwiye ukaba aribyo wakuranye kandi nabyo utekereza ko biri ku mpapuro wahawe na Croix Rouge. Icyo dushaka ni ukumenya umuntu waba yari afite uwe wari utwite muri 1994 kubera ko wanyirijuru Rose ashobora ko yaravutse muri 1994 cyangwa mbere yawe ho gatoya. Umuntu rero waba atekereza ko uwo mwana yaba ari umwana w'umukobwa, cyane cyane abari mu Butaliyani, niba hari umuntu wigeze atura mu Butaliyani muri iyo myaka za 1995, 1997 kugeza mwaka 2000 avugana na Croix Rouge, avugana na Jeanne d'Arc Rutaremara, umwana ari mu kiganiro agasaro kabura agashakisha umuryango we. Ubu ngubu wasanga abantu mu Butaliyani bakumva, wasanga hari n'abo umuturanyi hafi aho ngaho, ari abavandimwe bawe, ari abantu bo mu muryango wawe. Nimba hari umuntu wo mu muryango wawe ukumva uyu munsi,
uraza kuba utaza ahuva n'aho uturuka, uba warisanze aho ngaho utereta aho gusa.
Ngaho rero nyine komereza aho ngaho, ubabwire ni wa muntu utantanga, ni iki wumva ushaka kubwira uwawe uwo ari we wese ukumva muri kano kanya?
Mfite amatsiko cyane yo kubabona nkabahobera nkabagira mu buzima bwanjye. Abantu benshi bandi kuri Linda kubera amateka iryo zina naranaryanze, numva ndiyanze, ndavuga nerekanye y'ikirindi zina ko n'ubundi wanyise ntago ngira iyo mva niyonge. Jeanne d'Arc rero yapfuye ataranyibaruzaho, yashakaga kunya dokita akanshyira mu irangamimerere ariko apfa bitarakunda. Ubwo rero nabaye aho mu kirere, nta muntu n'umwe unyiyanditseho, famiye ye ntawavuze ngo agire initiative yo kuvuga ngo anyadopte, anyiyandikeho mu bana be cyangwa se anyiyandikeho nk'umwana we. Muranga mumereyeho nta kintu na kimwe kiriho, nta zina rya papa, nta zina rya mama.
Birumvikana ni ibintu bibabaje kandi bikomeye bigukomereye, ni nacyo tuba tubereho hano mu kiganiro agasoro kaburaga, kugira ngo tubashakire imiryango tubafashe kongera kugira ubwisanzure bw'umutima, mwumve namwe muri abana nk'abandi. Ndagushimiye cyane ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga, ukomeze utegereze wizeye tuzavugana, nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.
Agasaro kaburaga.
Undi mwana nawe ushaka umuryango we ni Seraphine Izabayo, mwaka 2002. Uyu mwana wari ufite ababyeyi bari batuye ku Gisenyi hafi ya Gishwati, yazanye n'umuturanyi i Kigali, yahageze arabura, yisanga mu kigo cy'imfubyi. Seraphine Izabayo ari mu karere ka Muhanga, umurenge wa Nyamabuye, akagari ka Cyeza, umudugudu wa Binunga.
Nabuze umuryango wanjye nkiri mutoya, ariko ntago nibuka ngo nimfite imyaka ingahe. Naburanye n'ababyeyi banjye, ntago nagerageje kubashaka nyine, ariko na n'ubusinda ababona nagiraga ngo mumfashe. Habe na famiye nta muntu n'umwe nzi, dufite icyo dupfana cyangwa se nkomokaho nta n'umwe.
Uwakureze yakubwiye ko yakuvanye he?
Ntago ngenza agace nari ntuye, ariko ni muzima munce za Gisenyi koko. Ndibuka ko hari umuntu wamvanye mu rugo, mfite mama n'abavandimwe banjye, papa we ntago nayimuzi. Rero hari umuntu twari duturanye yaramfashe amvanye aho twabaga, anzana i Kigali anye kureba umugabo wiwe. Nyuma yaho rero uwo muntu tuza kuburana, anzana i Kigali, ntago nzi ngo twate mu kahe gace tuje kuburana. Rero nanjye naje kuyoba, mu kuyoba nisanga i Rwamagana. Rero hari umuntu wandiraga ati i Rwamagana. Nyuma yaho umuntu wandiraga aza kumfata anjyana mu kigo gituye i Muhanga, cyareraga imfubyi na n'ubu kiracyaretse ko kitakizerera, ari naho n'ubundi. Gusa ntabwo nagerageje kubashaka.
Izabayo, dusubire inyuma gatoya kugira ngo numve neza inzira wanyuzemo. Uvuye ku Gisenyi uzanye n'umuntu muje gusura inshuti i Kigali, mugeze i Kigali muraburana?
Ego, yari umubyeyi yari afite abana nabo twari duturanye, ariko afite umugabo wakoreraga muri Kigali. Rero uwo mugore n'uwo mugabo nyuma tuza kuburana, nk'uko naba nabuze ndavuga nti reka mfate imodoka, ko numvaga nimfate imodoka ndi busubira mu rugo iwacu Gisenyi. Imodoka rero njye nafashe yari yajyaga i Rwamagana.
Wari ufite imyaka ingahe?
Ntabwo naba nibuka imyaka nari mfite. Ni mutoya cyane kuko nari ntariga.
kugira ngo ufate imodoka se barakwishyuje cyangwa bagushyizemo gusa baragutwara nk'abatwara umwana babona ko nta mafaranga ufite?
Yemo nta muntu wanyishyuje amafaranga. Ntekereza ko bashobora kuba barambonye ninjiranye n'umuntu ntibanyishyuze, ariko ntabwo nishyuye.
Ugenda uzi ko ugiye ku Gisenyi usanga i Rwamagana?
Njye numvaga ko ninjya mu modoka ndi bijya i Gisenyi nyine nkasubira mu rugo nisanga i Rwamagana, kuko nageze mu masaha ya nimugoroba ngeze i Rwamagana, kuko iyo modoka niho yagombaga kugarukira n'ahandi yagombaga kurenga. Bankuramo, bankuyemo. Rero hari ikigo cya gisirikare kiri i Rwamagana, nicyo cyagiye kinjira ku mukecuru uri hafi aho ngaho. Baramwata baruka abantu ari banshakiye umuryango, ariko ntibagaruka. Rero uwo mukecuru waho nawe aza gupfa, ariko mbere y'uko apfa hari undi murumuna we yari afite, yambwiye ati ninjya gupfa uno mwana uzamutware. N'ubu uwo mukecuru wundi nawe yarapfuye, ariko umugabo we ariho, ni nawe n'ubu ngubu ukiri kunyitaho, uretse ko n'ubundi ndacyabimuhanga. Navuga ko ezanjye, ariko nta kintu dupfana. Rero abo yanyoherejeho nibo bahise banyohereza i Muhanga, ari naho nakuriye mu kigo cy'imfubyi, ari naho ndi gukoreza.
Ubwo wari ufite imyaka ingahe ujya mu kigo cy'imfubyi, ugera mu kigo cy'imfubyi?
Nari mfite 8.
Uva ku Gisenyi, wari uzi ko izina izabayo ari ryawe? Iryo zina wari uzi ko ari ryawe?
Nari nzi ko ari iryanjye, ariko ikintu nzi ni uko hari ukuntu umubyeyi yajyaga guhamagara ntiwitabe. Iyo yampamagara inshuro nyinshi sinitabe, yongeragaho Imana izabaye, ariko izabaye ndabizi ko ryari iryanjye, ariko irindi ryo ntabwo nari nziza.
Ubwo uva ku Gisenyi uzana i Kigali n'uwo mubyeyi, wari ufite imyaka ingahe?
Ngereranyije na ndumva nari mfite nk'itandatu, itandatu gutyo. Kuko nari ntaratangira kwiga, ko ndibuka ko natangiye bari bagiye kujyana mu ishuri, baravuga ngo ntabwo igihe kiragera cyo kwiga. Rero iyo yantanze mu buryo bwo kujya gutembera, avuga ati nugaruka uzajya kwiga.
Mama wawe yari azi izina ryawe akaguhamagara ukamwitaba? Wari umwana w'imyaka hagati y'itanu n'itandatu. Umwana w'imyaka itandatu aba azi izina rye, aba yitegura kujya kwiga, aba azi izina rya papa we n'izina rya mama we. Izina rya mama wawe urarizi?
Izina rya mama nari nzi rimwe, ndibuka kwitwaga Mukantwari, niryo nzi.
Papa wawe se we izina rye wari urizi?
Oya, ntabwo nari mbizi, ariko najyaga numva, ntabwo nari mbizi, ntabwo namenya ko ryo neza, ko najyaga nkunda kumva mama akunda kuvuga ngo yitwaga Habyarimana, ariko ntabwo mbizi neza niba ari we. Ariko nakunda kuvuga ngo yavuga ngo umugabo wanjye Habyarimana, ntabwo ndi ngo.
Hari umuturanyi umwe cyangwa se babiri wibuke izina rye nk'abantu bakunda kuzi iwanyu?
Bari ntabwo ngubu nzi, bari baharimo, harimo witwaga Janine, yari afite umugabo batuye ruguru yo mu rugo, kandi witwaga Uwimana na Petero. Hakaba harimo n'umwana turanye witwaga Rukundo, wari ufite papa we w'umukoro defense w'umukobwa.
Ubwo muzi Kigali ni muwuhe mwaka?
Ntabwo nabanibuka umwaka, ntabwo nabamwibuka mpe.
Uribuka igihe wavukiye?
Ego.
Wavutse ryari?
96.
96 ni ukuvuga ko waje Kigali mu mwaka w'2002. None se icyo kigo warerewemo warakuze ukomeza gukora aho ngaho?
Narakuze nyine, bitewe n'ibyo nari narigaga ko bakeneyemo nyine umuntu wabikora, ba mama akazi, kuko nta hantu nari mfite ho kujya. N'ubungubu ndibana ariko nkoramo naho ngaho. N'ubundi
ukora muri icyo kigo cy'imfubyi?
Aho narerewe niho nkora.
None izabayo mama wawe wamusize ku Gisenyi hashize imyaka yose, mama wawe ntabwo azahuri, ntigeza gushaka, ubagahinda karamwishe yibaza ati umwana wanjye ko yagiye ntagaruke, uwo muntu wari wakuzanye ntiyagushakishije ngo avuge ati umwana twazanye ari hehe, kujya musubira iwabo mbabwira aho umwana ari. Ugeze i Rwamagana, abantu bashinzwe umutekano barakubonyura umwana w'imyaka itandatu udafite aho ujya, ubabwiye kuri uwo ku Gisenyi, ntibagushubije ku Gisenyi ngo bagushakishirize ababyeyi, ahubwo bagushyize mu kigo cy'imfubyi. Ntabwo wigeze nari mutekereza ko hari amakosa agiye akorwa n'abantu ku giti cyabo, ariko bigatuma utigera umenya aho ukomoka, utamenya ababyeyi bawe, kubera ko ni muri iyo minsi bagusubiza ku Gisenyi nta kabuza mama wawe yari agutegeje wari kumubona.
Ndashaka nari mubone, kuko hanimo naho nibukaga, ariko buriya iyo uri kubana n'umuntu utari umubyeyi wawe hari igihe ugira ubwoba cyangwa ntiwisanzure. Ariko nawe navuga ko ari amakosa bari n'igihe n'ubushobozi buba budahari ngo babashe kujya gutanga ayo matangazo cyangwa iki. Kandi nanone numva kumaze kugira ubwoba nyine, maze kumva ko ngize nyine ubwenge nkabwa nterekana ibitekerezo ku muryango wanjye nabigize maze kugera muri iki kigo. Rero nagerageje amakuru ubu abo bantu banzanye muri iki kigo banditse n'amakuru bantanzeho nsanga nyuranyije ngiye nayo mfite ku buryo nayo ujya kubwira ikigo ngo kijye kunshakira umuryango wanjye kuko numvaga binyuranyije n'ibyo batanze.
Niba hari ikintu wibuka ku Gisenyi aho mwari mutubiye, ni hehe, ni mu kahe gace, ni muyihe karitsiye, ikintu bikandi mwari mutuye hafi ya kiliziya, mwari mutuye hafi y'umusigiti, mwari mutuye hafi y'amaduka, mwari mutuye hafi ya sebe ya se, mwari ni iki wibuka ukavuga uti aha hantu twari dutuye hari hameze gutya?
Ntabwo nibuka ibintu byinshi, ariko nzi ko twari turi inyuma ya Gishwati ho gatoya, twari turi inyuma ya Gishwati. Nibuka ko hari igihe kijya kigera nk'ababyeyi bakabwira abana ngo bajye gushaka inkwi, nayaga mva nayo nyine mutoya ku murugo bajyaga tujya gushaka inkwi muri Gishwati, n'imbere ya Gishwati twari dufiteyo mwene wacu, ariko ntabwo nibuka izina ngo ninde. Ikindi twari ya Gishwati na Kivu, ntabwo namenya ngo ni mu kahe gace, ariko twari turi hagati ya Gishwati na Kivu kuko ntabwo twagiraga Igisenyi mu mujyi. Nta kindi kintu mba nibuka, ikindi kintu nibuka ntabwo nzi ngo ni isoko, hari isoko twajyaga duhahiramo bahitaga Inyakabanda, ntabwo nzi niba ari kuhakitwa ariko bahitaga Inyakabanda.
Iyo mwabaga uri abana mukina muri iyo misozi, warebaga hepfo gatoya aho muri Gishwati ukabona inka zigandagaje?
Nanga nabonaga uko ntabwo twari turyegeye neza nyine, nkuvuga ati twakunda abantu bavuga ati tugiye guca muva mu gace kamwe tujye mu kandi, ahantu ikintu cyarabuze twe twagendaga nk'abantu bagiye mu gace kamwe tuvuye mu kandi. Twari turi hafi nyine, twari dusa nk'aho ubwo twegereye Ikivu kurusha uko twegereye Gishwati, kuko twakoraga akagendo mukuntu kugira ngo tuve mu rugo tugera ku Gishwati.
Hanyuma muri iyo myaka yose, muri iyo myaka ukura kugeza ku myaka itandatu, wabanaga na mama wawe wambwiye ko yitwa Mukantwari, ariko se papa wawe wigeze umubona mu gihe wari ukiri muto y'uri mukura uri igitambambuga, wigeze umubona atashye?
Aya nyanakuze ntawe nzi, nta n'ifoto ye n'imwe nzi, nta kintu na kimwe muziho.
Na mama wawe ntabwo yigeze akubwira aho yagiye? Wumvaga gusa amuvuga ariko ntakubwira aho yarengeye?
Nta kintu yarabimbwiyeho na kimwe, nta kintu na kimwe nari mbizo. Numvaga nyine avuga gutya iryo zina gusa, ariko nta kindi mbiziho. Ntabwo nanjye nagiraga amatsiko yo kuba nabimubaza, nyine numvaga ari ibintu bisanzwe.
Hari undi mwana mwari mufite mu rugo cyangwa se wakuze uri ikinege?
Aya bari bahari bakuru kuri njyewe.
Bitwa bande?
He, harimo nimfite basaza banjye batatu. Umwe niwe nibuka ufite, harimo witwaga Noheli, ariko abandi bo bari bafite amazina y'amasinyandwara bita abantu nyine, harimo witwaga Pusi na Rukara b'abahungu. Kama nari mfite n'abakuru banjye batatu, ariko umwe ye yarapfuye agwiriwe n'inzu rwe n'umugabo we n'umwana, ubwo nubwo ngo yasigaye babiri. Ubwo ntabwo mbibuka amazina, ariko ndibuka ko muri bakuru banjye harimo umwe wari ufite umwana witwa Gayaya w'umukobwa. Nuko Mbazi, nuvuga ngo nk'aho ari njyewe wari mutoya, ariko mama ye yarabyaye undi mwana ku ruhande nyuma yanjye w'umuhungu. Nta kuntu nari nakuze nkunda Filite, uwo mwana naramwitiriyega Filite, yaramubyaranye n'undi mugabo bamwitaga niba ntibeshye ni Jean Paul.
Muri iyi myaka yose ishize hafi 28 kuva uvuye iwanyu, nta muvandimwe wagushatse, nta mubyeyi wagushatse, kuva wagiye i Kigali ukisanga i Rwamagana wahise utandukana n'ababyeyi?
Yego, twese dutandukana, ariko ndivuga ko nkima uwo mugore akimara kunjyana tugeze Kigali, nagiye kuvoma, ngeze kuri uwo mugezi mahurirayo n'umwana nanone wa mukuru wa mama, ntabwo mukuru we mwibuka, ariko hari umuntu mwari waraje gushaka akazi i Kigali twahahuriye. Rero nkimara kubura abo bantu bari banjyanye, nasubiye ku mugezi ngo njye kumushaka ndebe ko namubwira ngo nsubize mu rugo ndamubura, ariko nyuma yaho nta yandi makuru nigeze menya ajyanye na famiye yanjye cyangwa se ngo umuntu yaranshatse.
none gukura udafite ababyeyi udafite abavandimwe ari ibintu byakugwiririye waravuye mu rugo ugiye gusura abantu ugiye gutembera muri Kigali ugahita utandukana n'umuryango wawe nubwo wagize Imana ukabona umubyeyi wemera kukorera ariko se gukura utari mu muryango kugeza magingo ya byakugizeho ingaruka zingana iki
nawo navuga ko ni nyinshi cyane navuga ko ingaruka nagize byo kuba ntararizwe n'ababyeyi banjye cyangwa abavandimwe banjye ko nanjye mba numva nifuza abavandimwe banjye ikindi kibazo nagize kuko n'uwandize yandize nk'umubyeyi ariko ntakubaye kuba ntari kumwe n'ababyeyi banjye
birumvikana mbese mwahise mutangira kubiganira akumva yuko agufite kugira ngo akurere ariko wari ufite ahandi ukomoka cyangwa se yakumvishije ko ari we mubyeyi wawe ko nta wundi icyo kintu mwacyumvikanyeho mute wafite imyaka itandatu uzi neza aho ukomoka kugira ngo bigereho uvuge uti ni we mubyeyi wanjye nta wundi mfite mwabyumvikanyeho mwumvikana yuko akubereye umubyeyi ukurera ariko uko ufite nawe ukomoka mwabyumvikanyeho mute
impamvu byari bitangoye ni ukuvuga ngo nkimara gutandukana n'ababyeyi banjye nakuze nakunda umuntu uvuga mama cyangwa papa ibyo bintu ntabwo nakundaga rero aho hantu bateraga bwa mbere hobe bafite abana ari na papa na mama nayo imeze nk'aho mfite irungu kuba ndi muri aho ngaho rero no kuba barajyanye muri icyo kigo babonaga batazandira ngo bishoboke ngo muri icyo kigo kuba barajyanyemo nuvuga ngo ntago bari babwiye ahantu banjyanye n'ubundi bambwiye ati hari tugiye gusura ati tuzagaruka ngezeyo kwa korunda harimo abandi bana batoya tungana ngeze n'amahirwe nsanga harimo abandi twajyaga duhura muri izo karitsiye za Rwamagana n'ubundi ubwo baragiye bandikisha amadokima mbaza kuyandikisha ntabwo namenye igihe uwo muntu wantwariye yatahiye urumva ni mu cyaro mu nce za Rwamagana ukajya kuko umuntu ndera ni umuzungu ukabona ahantu uri kurya neza uri kugira cyose nibagiwe ko ngomba gusubirayo hamagaraga papa nawe hamagaraga mama numvaga abantu turi kumwe bose tumeze kimwe ntawe uri bubangamire ntashaka no gusubirayo kuko nta mirimo yari ihari naki numvaga aho ngaho ari wo ngomba kuba ndi mu gihe ntarabona ababyeyi banjye ariho hantu numva ntekanye kuko bajya no kunyandikisha nta kintu bambajije wenda ngo babe bambaze ati se utukaye cyangwa iki ngiye kuvuga ngo ndashidutse mbona ntaho ntazi kubera bimeze
none rero mbwira niba kubw'Imana mama wawe Mukantwari akiriho ndetse byawe n'amahirwe na papa Habyarimana akaba akiriho cyangwa se umwe mu bavandimwe bawe ndetse n'abaturanyi bariya mwari muturanyi hafi ya Gishwati bajanine bawimana barukundo niba abo bose hari umuntu ukumva cyane cyane aho mu muryango wawe niki wumva ushaka kubabwira muri kano kanya ni wa muntu utambaha kugira ngo mwandike ibaruwa y'urukundo
n'ikintu nababwira cyane cyane niba mama kiriho icyo nabwira ni uko mukumbuye cyane nanjye nkumbuye kuba nakumva umubyeyi muhamagara mama ikindi nkumbuye abavandimwe banjye navuga ko bakumbuye cyane kandi nifuza guhura nawe kandi ndabakunda
bizabayo Serafina komeza wihangane ndasaba cyane kugira ngo abantu benshi bumva ijwi rya Amerika muri kano kanya bashyire hamwe bakomoka aho mu Gishwati bazi umubyeyi witwa Mukantwari wabuze umwana mu mwaka w'1996 amuhaye undi mubyeyi bajyanye gusura abantu Kigali yitegura gutangiza umwana we ku ishuri abantu bamumenya bazi ko umwana yahakuriye abajyanye nayo gutora inkwi bazi ko umwana agiye ntagaruke bamenye yuko ariho ari hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga bazatuhamagare kugira ngo tubabwire aho umwana aherereye aho Izabayo mwese niryo zina muzi cyane Izabayo uryo zina uzumva hari icyo rimubwira kumva yibukuye umwana w'umukobwa wari ufite imyaka itandatu mu mwaka wa 2022. Nyaboneka mutaduhamagare kugira ngo tumuhuze n'umuryango we. Ndabashimiye nawe rero Izabayo, wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasoro ka Buraga. Ndagukomeza, ndakwihanganisha kandi ndakwifuriza amahoro y'Imana.
Urakoze cyane kandi mwakumbuye.
Agasaro ka Buraga.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro ka Buraga. Mu mwaka w'1996, umwana w'umuhungu yatandukanye na papa we Kazimir Richard. Bahamagaraga Kazimir Richard, wari umusirikare igihe yari agiye ku rugerero. Kuva icyo gihe ntiyongeye kumucirera. Shimi Imana Evode atuye mu karere ka Bugesera, umurenge wa Nyamata, akagari ka Kanazi, umudugudu wa Cyeru.
Nabuze ababyeyi banje, mama bamwita Mukama Saudativa, papa bakaba bamwita Richard, akaba avukana na Kazimwari Kadafi, bose barabasirikare. Bakaba bafite n'undi mukuru wabo bita Robert wacuruzaga Nyabugogo, bakagira n'umugore wa Kazimwari Kadafi bita Chandari.
Ariko mbere y'uko mbwira abo ngabo bene wanyu, banza umbwire ababyeyi bawe ushakisha mwatandukanye gute, niki cyabatandukanije?
Mama yatandukanye na papa. Papa yari agiye muri Kongo ngo mu ntambara yo muri Kongo nyine 1996. Mama na papa babaga mu Kiyovu. Mama ni amakuru ni uya amatipa wawe, umuryango we nyine akambwira umuryango wanjye, akambwira uko bimeze, akambwira ati rero wowe shakisha uburyo wabona umuryango wawe, kuko mama n'imbaraga afite zo kuba, mbega imbaraga naza afite zo kuba yashakisha umuryango. Ni njyewe uko nanjye ukeneye umuryango wanjye, ni njye ubikurikirana.
None se uwo muryango uri mu Rwanda, ukuntu mvumbwira na bene wanyu, ndavuga abavandimwe ba papa wawe,
ntabwo bari mu Rwanda.
Bari hehe?
Kazimwari Kadafi aba Uganda. Papa nawe kuva yajya muri Kongo nyine ntabwo we turamubona.
Irindi zina rye ni irihe papa wawe?
Mama yambwiye Richard. Ntabwo irindi zina yari nsobanuriye neza.
Yakubwiye ko yari umusirikare, yari afite iyihe ranka, yari afite irihe peti?
Kazimwari Kadafi, kuko ari we mukuru we babanaga na mama, yambwiraga ko ari sharija major.
Ariko se umugabo uwo bakubyaranye we yari afite irihe peti? Ntabwo yakubwiye ipeti rye?
Ntago ipeti ntago niriwe mbitindaho cyane kubimubaza, ariko nawe yari afite vi ebyiri n'akadomo aba kari kuri vi.
Hanyuma ajya muri Kongo muri 1996 na n'ubu ntaragaruka.
1996, 1995 na n'ubu nge nabuze irengero ryiwe. Noneho mama ahita ava mu Kiyovu, mama atuye mu karere ka Ngoma aho bita Rukumberi. Nanjye gutura hano mu Bugesera, nuko nyine nanjye nagushakisha, nanjye niho nubatse, niho ntuye.
Ese wavutse ryari?
Navutse 1996.
Ni ukuvuga yuko papa wawe ajya ku rugerero yasize uvutse, cyangwa se mama yari akigutwite?
Yasize mama ntwite.
Hanyuma kugira ngo mama wawe yimuka ave mu Kiyovu, babanaga mu nzu ya leta, ni inzu bakodeshaga aho bari
ba... ni inzu ya leta babagara mu Kiyovu mu nzu za leta.
Hanyuma rero ajya kuva muri iyo nzu ya leta, bamutegetse kuyivamo cyangwa se yayivuyemo ku bushake bwe kubera ko umugabo atagarutse?
Niwe wabivuyemo abishaka, ajya mu cyaro nyine asanga kwa sogokuru, niho nge ni naho narerewe. Ko mama we yahise avaho ngaho ajya mu muryango wenyine iwacu za Rukumberi.
Hari amakuru yari afite ku irengero ry'umugabo we kugira ngo ave muri iyo nzu ya leta, kubera ko yashoboraga no kumutegereza akazataha. Kubera iki byabaye ngombwa kwava mu nzu kandi ataza amakuru y'umugabo we, cyangwa se yazi icyo wamenye? Ni
impamvu yayivuyemo. Ari yabanaga na mukuru we wo bita Kazimwari Kadafi. Noneho Kazimwari Kadafi niwe wari ubayoboye, niwe wari mukuru muri abo basirikare nyine. Noneho n'andi makuru mama yamaye yambwiye yuko yari inshuti ya Mubaraka Muganga kuko Mubaraka Muganga bamenye nimero yiwe ndamuhamagara mbona ni bize ntagajya mfata ngo yari inshuti ye cyane kuko mama yambwiraga ati ni yarazaga tukicara tugasabana nyine nk'abavandimwe nje rero kubera kutabikurikirana cyane kuko nanjye nari igihe nihugiyeho kugira ngo ngire gufata uwo mwanya wo gutekereza mbaze mama ibyo byose yansabye kubanza nanjye abanza nkiyubaka niko nabivuga
ariko kubera ko hari abo bantu kandi bafite amapeti maremare akomeye mu gisirikare bagendanaga kubanyuraho bakabafasha cyane cyane kubabanaga gicuti n'ikivandimwe icyo gihe kumenya amakuru ya papa biroroshye kubera ko ndumva abantu bafite amakuru usa naho bazi bose
ngenda bazi ariko ntabwo kubabona n'abantu bamaze kurenga sina kugira ngo bafatishe n'ikibazo kandi nanjye ndaciriritse nta kintu ndageraho bazi kubana nakurikirana amakuru hari naho ngera bakambwira ati se wabona uhamagara na fande mukuru wabumubaza ibiki bakanca intege numva nyine ni ibintu niyo mpamvu nitabaje cyangwa wenda kwitabaza namwe mugira icyo mumfasha kuko abantu bariya bafite amakuru ya papa ni abantu barenze bari kure yanjye rwose ntabwo nabageraho
na Kadafi ntabwo mushobora kuvugana
Kazintwari Kadafi nawe sinzi nimba ari mu Rwanda ariko nagiye no kuri eta majoro ngiye kubibaza barambwira ngo baramusezereye gusa n'icyo bambwiye nta kindi kintu banangarije
ninde wakubwiye ko yagiye kuba muri Uganda
na abantu abo yayoboraga hari abantu benshi tuziranye Kazintwari Kadafi yayoboraga bazi na papa ariko amakuru nyine y'ahantu ari bakambwira ati yagiye muri Uganda ngo ni n'umupasiteri ngo bakambwira ngo nzajye ngo Uganda ngahantu ngo basengera ngo njye kubaza ngo niho ngakunda kuba ari numva nyine ni ibintu biri birebire numva nge sinabibasha niyo mpamvu ndi kwitabaza mwebwe ngo mumfashe
yego ariko nagira ngo nongere nkubaze nshimye Imana iyo uganiriye na mama wawe ahasigaye atuye aho ngaho mu karere ka Ngoma nibwo mudaturanye ariko muravugana kuri telefone
turavugana
wigeze umubaza ukeka impamvu papa wawe yaba yaragiye muri Kongo ntatahe
mama dore ukuntu we yabimbwiye mama yambwiye yuko yagiye urabiza abasirikare muri kigali agihe abantu bari bajagaraye noneho mama papa akimara kumusiga na mukuru we bajyanye mama ubuzima ngo bwaje guhinduka abona kubaho ni ikibazo ahita afata umwanzuro wo gusubira mu cyaro naho iyo nzu bamusizemo kuko n'uwo mugore wa Kazintwari Kadafi bita Chandari bayibanagamwo ngaramusezera ngo ati ngiye reka ngende mu cyaro mbe ari mu rugo nyine ajeje kwa sogokuru uwo Chandari nawe rero ba mamakuru ngo yagiye muri Amerika kugira ngo nawe mbone nimero ye nyifatishe ni ikibazo noneho narebye uwo ngubo bita Vumiriya wacuruzaga Nyabugogo mama yajya ambwira cyane nibaza se najya Nyabugogo nkajya kubaza umuntu w'umucuruzi wacuruzaga ndi nkweto bita Vumiriya 9697 numva nabyo ni ikibazo
ubwo rero ntabwo hazabura abandi bantu baturutse Uganda bazanye na Richard cyangwa se na Kadafi babazi bazumva yuko
Kazintwari Kadafi we yarazwi kuko ni umuntu nyine no ku rugamba hafi aho yari hafi aho ngaho baramunsi cyane
niba bakumva niba na papa wawe akumva muri kano kanya ni wa muntu utantanga n'iki wumva ushaka kumubwira ushaka kubwira umuryango wawe ushakisha muri kano kanya
ni ikintu nababwira ikintu cya mbere ni ukubona umuryango wanjye ikindi cya kabiri na byanshimisha cyane mbonye umuryango wanjye kuko nta muryango mfite n'uwo kwa mama ariko n'uwo kwa papa nawo bukenewe kuko imyaka 30 ngize na ko 29 maze gukura nkeneye umuryango wanjye nta n'ikindi kintu wenda naba makeneyeho ni ukubona umuryango abona umuryango uba hasi gusa nta kibazo
Evod nshimiye Imana wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze namwe.
Shaka gasaro kawe muzakabona.
Maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona. Wiki kintege shaka gasaro kawe muzakabona. Shaka gasaro kawe
rero.
Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu, igihe inkambi zo mu cyahoze ari Zaire zaterwaga, umuryango wari warahungiye i Bukavu wanyuze wari kale ujya Masisi ugera i Kisangani, naho bamwe mu bari bawugize bagaruye mu Rwanda n'abasirikare b'u Rwanda, abandi bari bagiye babura urusorongo kuva i Masisi kugeza i Kisangani. N'abana bane baburanye na nyina ndetse n'umukozi wabo, umuvandimwe we Ingabire Regine, niwe tuganira tuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Bumbogo, akagari ka Kinyaga, umudugudu wa Rubungo.
Hari abavandimwe banjye twarababuze burundu, ntituzi grace yabo, niba bariho niba batariho ntabwo tubizi.
Mwababuriye he?
Muri Kongo.
Muwuhe mwaka?
Busese nko muri 1996.
Abo bavandimwe bawe amazina yabo ni bande na yayi?
Hari ya Nkurije Christine yari umukobwa mukuru, hakaba Umuhire Gilbert, umubyeyi Florence, n'undi wari agahinja witwa Mutangamundu Imakiri. Hari n'umukozi wadukoreraga witwa Nyirantezimana Esperance. Uko biri kose yari mukuru we ntiyabura rwose, na mama witwa Ategekimana Veronique. Noneho nkarangisha ati wenda n'uwaba yaramenye amakuru yawe yatumenyesha.
Mbwira, mutandukana muri 1996 mwari hehe? Mwatandukaniye he?
Twari mu mashyamba ya Kongo.
Ugerageje kwibuka mwari mugeze he? Mwari mugeze ishanje? Mwari tingitingi? Mwari mbanda?
Mwari tugeze bitaga katurebera ni hafi ya twendaga kugera Kisangani.
We ntabwo uhibuka neza?
Hitwa ndahibuka mu kanya wenda turarangiza kuvugana nahibutse, hari ubwo njya nicara nkahibuka neza.
Icyo gihe wari ukiri umwana mutoya?
Nari ndi mutoya.
Wari ufite nk'imyaka ingahe?
Njyewe navutse muri 1985. Urumva icyo gihe nari ndi muri
wari ufite 14?
14.
Ubu yari ufite imyaka 11?
11 nibyo.
None se aba bose mwari kumwe muhungana muri ayo mashyamba muragendana?
Twabanje kubura uwitwa Christine, niwe twabuze bwa mbere tukigera i Masisi, tubura Christine uw'umukiriya yavurishe. Noneho turakomeza nk'uko kugenda twarageze iwarikare, tubura Umuhire Gilbert. Turakomeza twendaga kugera Kisangani, bari batubwiye ko tugiye Kisangani. Twarahakambitse nyine dutegereje ko batwambuka, kubera ko hari hari uruzi runini turahakambika. Hashize nk'umunsi rero tuhakambitse, nibwo inkambi bayisenye ari mu rukerera. Ubwo aho ngaho nibwo twavuze nabuze nyine mama n'uwo mwana witwa Florence n'uwo mukozi wacu witwa Nyirantezi. Twarahinaga tukavuga Nyirantezi n'uwo mwana mutoya nyine. Ubwo twababuze mu icyo gitondo nyine basenyera inkambi bucya turi bujye i Kisangani.
Uwo mwana mutoya uvuga ni Mutangampundu
Imakiri, ariko yari uruhinja mama yari amuhetse.
Kuvuga ngo mwaramubuze kuba umwana w'uruhinja, uruhinja ntirugenda, nuvuga ko aho ngaho
yaburanye nyine na mama n'uwo mwana witwa Florence n'uwo mukozi wacu witwa Nyirantezi. Ariko
mbere yuko muhunga, mwari mutuye he mu Rwanda?
Ku Kibuye mu Rutsiro, mu karere muri komine Rutsiro, umurenge wa yari segiteri Gihango.
Muhungiye muri Zaire icyo gihe abahungaga ngo bashyirwaga mu nkambi bakurikije aho bakomokaga, aho bari batuye, munahunga muhava mwajyanye n'abantu mwari muturanye mwakomeje kugendana?
Yego, twagiye nyine igihururu, ariko abantu bakivanga. Noneho bakivanga nyine ku buryo byageragaho, ugasanga uri kubona abantu utazi nyine, ukabura na trace yabo mwari kumwe. ni ntago mbizi neza kubera nari ndi na mutoya ariko twe twahungiye Bukavu ni muri Bukavu n'abantu bavaga mu nkambi bakajya mu mujyi wa Bukavu nyine inkambi barazisenye turahunga umuntu nanubwo yabagaze yari kujya wapfaga kugenda ubwo turagenda duca imasisi tugera imasisi nyine imasisi kuhamenya ko ari imasisi hoho twahasanze abantu bavuga ikinyarwanda bakatubwira ngo hari muri masisi intambara irakomeza aho ngaho rero nyine tukiva imasisi niho twaburiye uwo mukuru witwa Christine turakomeza
mbwira nka umwana w'imyaka 11 kugira ngo uhaguruke Bukavu ugende ugere imasisi ni nko kuva mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Kongo ujya mu majyaruguru mwahagenze mute mwahagenze iminsi ngahe mwararaga he byabaga bimeze gute
rero nyine iminsi ishobora kutayipreciza neza kuko nari ndi umwana ariko twaragendaga aho bwije tukaryama aho bwije iyo mwabaga mufite ihema mwararamburaga akaba ari ryo muryamaho cyangwa imvura yaba iri kugwa mukaryiyorosa nyine mukamera nk'abicaye mukaryiyorosa kugira ngo mutanyagirwa hari n'ubwo nyine mukazinduka mu gitondo bugitangira gucya mukagenda noneho nkatwe kuko twari dufite abana ababyeyi bacu umwe yajyaga imbere akajyana n'abafite imbaraga undi akaza inyuma nyine akurura abadafite imbaraga noneho babandi bagiye imbere aho bageze hari amazi bagatura bakarinda babandi ubwo wenda baba bafite n'agafu bagateka nk'igikoma bakarindira babandi ubwo babandi aho bazabageraho bakabaha nyine ku gikoma bakongera bagahaguruka bakagenda mukagenda noneho mubonye bugiye kwira mugataba abantu uko buri kose twagenze hanini mureke twicare turarara ubwo babandi bagiye mbere bakabona ahantu nyine hazima hari amazi wenda mwabona nako murya mukagashyira bagatura aho ngaho bakabarindira ari nako bari gushaka icyo kurya ubwo haba hari icyo babonye bagaterekaho wenda babandi bakaza kubashyikira hari ako babonye bakagaburira abana mugakambika aho ngaho mukaryama gutyo buri munsi mukabigenza gutyo ubwo rero hari n'uwabaga adafite n'icyarya agahaguruka akagenda wenda ahaguye nyine hakaba hari nk'abatetse bakagira ko bamuha cyangwa se bakanabibura bakaburara nyine harimo n'abicwaga n'inzara harimo n'abicwaga n'inyota harimo n'ababyimbaga ibirenge bigatoboka ibyo ni ibintu niboneyeho ni ibintu niboneyeho ukabona umuntu ibirenge byabyimbye bigatoboka inkweto zigacika abantu bagahambiraho ibyenda ku maguru kugira ngo barebe ko bagenda bakagenda
ngiye kugusubiza imasisi gato kugira ngo tugende dushaka buri umwe bitewe n'igihe mwagiye mutandukanira n'ukuntu mwagiye muburana wambwiye ko uwa mbere mu banyu mwabuze mwamuburiye imashishi uwo ni yankurye Kristo
ni ukuvuga ngo tutageze imashishi turahacumbika ariko intambara nyine ibintu bibi birakomeza biba ngombwa ko tuhava turakomeza tukihava rero gutyo ahandi twaciye twakambitse twari twaramubuze nyine gutyo mwagendaga wenda mukaza guhura nimugoroba we twaragiye nimugoroba ntitwamubona turamubura
mumubuze munikomereze
twaramubuze ababyeyi batangira kurangisha bararangisha ariko tubura trace neza turayibura kuko hari abagwaga mu mazi hari ab'ibiti byagwagaho bagapfa hari abo bicaga nyine ntitwamenya karasi ye ariko ubwo hariho n'igihe mwamuburanaga mugakomeza mukagenda hacamo nk'iminsi nk'itatu ukabona murongeye murahuye ariko we twaragiye wenda twavuga ati wenda uyu munsi twamubuze reka dukomeze ejo tuzamubona turamubura
umuhire Gilbert we
nawe twarakomeje tugera ahitwa Walikale mwayo mashyamba ya Walikale niho Gilbert yaburiye
nawe muramushakisha muramubura
nawe turamushakisha turamubura ntituzi niba yarapfuye ntituzi niba ariho niba yararokotse niba atararokotse ntatubizi nta n'uwo twabonye duha amakuru wenda ngo atubwire ngo yarapfuye
ikisangani niho mwaburiye benshi kubera yuko uwo niho watandukaniye na mama wawe niho watandukanye na murumuna wa buriya mutanga mpundu imakora tabikira umwana birumvikana
iko cyane cyane
na
Florence mubyeyi n'uwitwa uwumukiza anako uwitwa nyirantesi imana Esperance
wari umukozi wanyu
yego
kugira ngo abantu bane baburire icyarimwe ni ukubera ko habaye igitero habaye ikintu cyo guhinda abantu bakirukira icyarimwe bakagigana
habaye igitero cyo kwica abantu nuko nyine abantu bariruka twedungewe nari ndi kumwe n'abandi bavandimwe banjye duci iruhande rumwe nabo turababura tugira nyine ngo ni bya bindi by'ibisanzwe nyine ko mushaka kuburana mukongera mukabonana ariko nyuma y'icyo gitero nyine habayeho gukusanya abantu ngo bagaruke kugira ngo banahaze inzira zo gucyura abantu ariko bo ntitwababona
icyo gihe ni naho babakusanyije hamwe mugaruka
mu Rwanda ibadukusanyirije hamwe bamwe barataha straight away abandi tujya muri transit ikisangani noneho nyuma yabo turataha
biba bimeze gute wumva umeze ute mwumvisemo meze mute igihe mwari mwiteguye kugaruka mu Rwanda musize igice kinini cy'umuryango aho muri Congo igihe mwuriraga indege mutashye mwari inyuma muravuga muti abacu basigaye hano mu mutima wawe ni iki cyari kirimo
nyine twatahaga ahubwo ukeka ati wenda shere baba baratashye tugeze mu Rwanda nabwo turababura tunabajije tuburanye tubura amakuru dusanga ntabaye nuko duhita twumva ko nyine basigaye
ubu nibwo bwa mbere ufashe umwanya wo kugira ngo ubashakishe nibwo bwa mbere uvuze yuko abantu bawe mwaburanye cyangwa se wari warabishakishije ukundi wari warabishije ukundi
aho nyine urumva uhanje ikintu kimeze nk'umwijima n'ubwa mbere ntazitangaza
kuba uyu munsi nkwakiriye mu kiganiro Agasaro Kaburaga uko mubashije gushakisha abawe mwatandukanye mu bihe bitandukanye muri iyo nzira muri Congo nyuma y'imyaka 27 ukaba ushoboye kubashakisha urumva umeze ute niba bakumva niki wababwira muri kano kanya
ikintu nababwira ni uko turabakunda umuryango urabakunda turabakumbuye hari n'umuriho byadushimisha kumubona
Regine rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga nkifurije amahoro y'Imana
Agasaro Kaburaga
Agasaro Kaburaga
turacyane mu mwaka w'igihumbi kimwe 1996 igihe kandi inkambi z'impunzi zasenywaga muri Congo yahoze yitwa Zaire umubyeyi yatandukanye n'abana be babiri b'abahungu Hatungimana na Nshimiyimana ndetse n'umugabo we Kadini Jabo Ndakira Mukarusagara Teresa nyina wabo bana atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Kimihurura akagari ka Kimihurura umudugudu wa Mahoro
kinzanya muri kiganiro nuko njya numva mushaka abantu baburanye nababo
none wowe wabuze nde
je nabuze umugabo wanje yitwaga Kadini Jabo Vincent n'uwo mwana wanje w'imfura yitwaga Hategekimana Ndereye
mwaburanye mute
twaburaniye muri Congo
muri Congo ahagana he
hariya bita duwani kure hirya uvuye ikiwanja uvuye mu nkambi ya Gatare
ubwo hari muhe mwaka
96
byagenze gute kugira ngo mutandukane
hari kumwe nuko baturasaho turiruka turanyanyagira turi mu ishyamba rya Gatare turaburana ndaza ndingangera hariya zabunagana za kiwanja na kibumba ndababura neza mpita mfata imodoka ndataha
uyu mwana w'umuhungu atiye kimana ni we mfura yawe
we mfura yanjye
nduvuga ko icyo gihe 1993 mwari mufite umwana umwe mwembi wowe n'umugabo wawe
bari babiri
uwa kabiri ariho
ntabwo ariho nawe twaraburanye gutyo
yitwa nde
nitwaga Nshimiyimana Damascene.
Nshimiyimana Damascene yarafite imyaka ingahe mu 1996?
Yarafite imyaka 13.
Naho Hategekimana?
Yarafite imyaka 19.
Mbese mbungira muri Zaire niyo Kongo y'ubu ngubu, mwahunze muturuka mu kahe gace k'u Rwanda?
Batunze duturuka ku Kimihurura.
Ugarutse usubira ku Kimihurura?
Subira ku Kimihurura.
Nta muntu ubugeza kubwira uguhaka n'uno k'uyu muhungu wawe cyangwa se k'umugabo wawe cyangwa se nako n'abahungu babiri, nta muntu wigeze ahunguka ngo kugira ati narabarabutswe bageze ahanaha bahunga bari mu ishyamba, nta kanunu kabo wongeye kumenya kuva ubasiga muri Kongo?
Nta kanunu kabo nongeye kumva.
Uyu Nshimiyimana mujya gutandukana nawe mwari kumwe cyangwa se mwaburanye mbere?
Oya, twari turi kumwe twese. Twari tugeze ahantu bita ngo ni kurukwe muri Kongo. Nuko turasaho rero tuhita tunyanyagira twese, buri muntu agenda ukwe n'undi agenda ukwe, tekereza inkambi nzima bayishenye.
Yego.
Iba ari benshi cyane rwose, ubwo turagiye tuhita twiroha mu ishyamba, ubwo ninjye nazamutsemo jyenyine. Ngeze haruguru abantu bakambwira ngo hari abantu baburanye n'ababo, nkajyayo nkashakisha abanjye nkababura. Mbonye mutwe wanjye utakaye mpita kuvuga ngo reka ajye kugwa mu Rwanda nkaye.
Iyo wicaye aho ngaho mu rugo ugatekereza Nshimiyimana, ugatekereza Hategekimana, ugatekereza umutware wawe Kanini Jabo, wumva umeze ute?
Nawe urabyumva nyine, mu rugo ngira nkateteka ikintu nisunga n'Imana, ndifashwa mbona amashengesho nta kindi.
Niba muri kano kanya umutware wawe Kanini Jabo ariho, ndasaba cyane ngo abe akiriho, niba kumva, niba Nshimiyimana na Hategekimana bahungu bawe bakiriho bakaba bakumva, ni iki ushaka kubabwira ngo uyu wa munota w'umutima, ngo uyu wa munota w'ineza ngaho nawe bandikira ibaruwa y'urukundo, ni iki ushaka kubabwira?
Ngena babwira nimba bumva bariho bakabona bakiriho ko bagomba gutahuka ko mpari ndi ku Kimihurura ndi nyina wababyaye, bashaka bakazanamvugisha ugize uwo wabona ukamubwitire ka nkubuhe muvugane.
Nanjye nashimishijwe cyane no kukwakira mu kiganiro Agasaro Kaburaga Tereza Mukarusagara. Ndagukomeza nkwifurije amahoro y'Imana.
Nawe
ganiro Agasaro Kaburaga cy'umunsi ntano kirangiriye. Mbashimiye kwa mwaduteze amatwi. Abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanyu bwanditse mukanatanga n'imyirondoro wanyu, mubarizwa n'incamake ku muntu ushakisha ni 001 2 7 2 7 3 6 3 6 nongere gisubiremo 001 2 7 2 7 3 6 3 6 1 0. Naho ubutaha narikumwe na Venuste Nshimiyimana.